usukuze sengathi uphila impilo egunjini lethu noqobo. Kodwa ngutshele ukuthi noma ungakho noma ungekholo lokhu, kodwa uNkulunkulu ukuthembe ngamandla okwazi ukuphuma kulelo thuna. Angibingelele, ngikwamukele futhi engosini eFresh, ngingusibalo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Nakho esengike ngakuqaphela uma ngikuleso simo ongathi ikhanda lami libheke phansi. Ngizwa sengathi ngiyegodini ngiphila, okusengathi ayisekho enye indlela yokuphuma. Kwenza uzizwe unduvunduvu, ungabi nanamcabango ecacile, e-creative, njengoba uNkulunkulu wakwaluka esakhweni sethu singabantu. Sengathi kuku-DNA yethu ukuba nemicabango eyaphambili. I-Apple technology ungayithanda noma uyizonde, kodwa iyaziwa kakhulu ngobuchule bokuba innovative kanjalo nama-design a-stylish kamnandi. Lokho kanye okuyenza le nkampani ihluke kwezinye okwamanje. Lokhu okubenza babe yinkampani enenani elikhulu emhlabeni wonke. Okuningi kwalokhu kubekeka kwabo endaweni enhle kwezethekhnoloji. Kungenxa ye-creativity nokubuka ngeso eliya phambili le-chief design officer eminyakeni eminingi loyo esikhuluma ngaye ngusejohni Ivy owake wathi, nginovalo futhi ngiyanengeka uma abantu bengesenalo ulangazelelo. Lokho yikho phela oqedisa sasa lezokuxhumana. Lokho kuhlaba ngqo nokho kuhambisana ncemishi nalokhu esikuxela namhlanje, ngoba ulangazelelo luyinhlansi ekhongela umlilo we-creativity ne-imagination. Kuyigxathu lokuqala elikhiphe egodini ukuba nomqondo olangazelela okuhle okufresh. Kodwa mhlambe ungeke ngizwe kahle ngoba ngibe ngokwendlela yami akulaleli nanti izwi likaNkulunkulu ngalesihloko kanye. Izaga 25 tema isibili nesithathu. Kuludumo kuNkulunkulu ukusitha into, kepha udumo lwamakhosi ukuphenya indaba. Njengezulu nokuphakama nomhlaba ngokujula, injalo inhliziyo yomuntu ngokuphenya. Yebo, uNkulunkulu uyayifihla ayisithe, kodwa kuyinto emangalisayo uma thina esidalwe ngumfanekiso wakhe siba nolangazelelo olwanele ukufuna ukucwaninga izinto. Mlaleli, yigxathu lokuqala ukuphuma egodini lakho lelo, futhi yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotional fresh soku zonke, sithumele iWhatsApp inombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngongena ku Spotify na ku Facebook page yethu. Ngenjalo sidownloadele i-app yethu kuzo zonke lezi inkundla. Igama olicofayo lithi, kumbe olibhalayo lithi, izwi elifresh.